nuko harishwi bihumbuliza bikongorera bigusaba kwihangana maze wirinde udakora icyaha nyirabayazana twese turamuzi neza ibigitinze Jesus.